tababar kan ka saabsanay awoodda hoggaamiyowka dhalinyarada iyo kobyowka xirfadaha kaaso lan qabadi hana kumade dhalinyarada walka bardaas dugsiyada jaamacadaha Baydhabo iyo waliba magaalada Baydhabo ka gabagabeeyay ururka dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya waliba tababar kan uu qayb galay dhalinyaro shir duun oo matalay qaybaha bulshada dhalinyarada ee ka baray horumarinta xirfadaha dhalinyarada habka xalinta khilaafaadka horumariyowka shakhsiyaadka hoggaamiye iyo dhisowka hoggaamineeda Kukure hana kumwede dan yarada kukayab ka ati ta ubarki yana kuhadali wal yaba yu kufayi denga.
Maa jilay uruf lalhan yarada konfur galbet kaasu gye kantinin qawdi tereyni yed yed muhimu ngay kaasu ay kubku binaadin kentis wal huga yamikor. Yed anan kifarah salintana kukayab gal yed yed an maa tsimpin.
Bismillah, awal ana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maga ayo bada iri salma abdullahi adam. Wain kumida ardeidu kufayi desi ta ubarka. On qawdi lalhan yarada. Konfur galbeed weyn haa tababarkaasi leadership may barajee may leeyahay in aan walba dhan ku faa'iido weyn rajee tababar badan oo ku qurux badan iyo in qowd u doona
awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ano leero magaca Suleiman Muhammad Umar ma inta ma hanagay ururka dhalinyarada dawladda konfurka be Soomaaliya taas oo in qowti training oo saasan leadership taasna leeyahay oo on ka baran si walin hoggaamin lahayd mustaqbalka una taasna may leeyahay fursadaasna eedan ka faa'iideysani tan kale may leeyahay wasaaradda may inta waxan iliyay sidii may leeyahay markas inteeganta sidii ardayda qoran qaadan lahayd iskiliis haatay wala wal kasti inteeganta
inta kama hanagay ururka dhalinyarada koonfur galbeed agaasimaha ardayda ka qayb galay may ku socday iskoolka halwadaag eedan ka faraasna geek tababar la gabagabey muddo socday lama beer alhamdulillah lana may ku oosadaan ururka dhalinyarada in si siyaadi
muhiim wali salaamay marti sharafta iyo madaxda uu qayb galay guud ahaan kulankan geek qiimaha badanay ee geek wali waaya dhalinyarada oo ardayda jaamacado iyo iskoolaadka degmada Baydhabo way leen qowday tababar oo haayay ee leadership ama hoggaaminta fayla ee si leen bar lahayd dhalinyaradaas ee wali ma hanagay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed
ayaa ururka dhalinyarada koonfur galbeed Abdi Jibriil Aadan waa hiri tababarkan gabagabadii ku hadlay tababarka
hoggaaminta dhalinyarada oo sidoo kale waliba hay tababarkun waliba ka saabsanayay wariga ogaadaan hoggaaminta dhalinyarada in meel la baahoy iyo sidoo meel la sii fiisho gorada lahaayeen oo meel la ay bariyeeyo mustaqbalka markii shaqooyin codsadaan ayo ka barada lahaayeen sidoo kale may rajeeyaan inuu maxnaagna dawladda koonfur galbeed oo koray madaxweyne Abdi Axis Axmed Maxamed lafta gareen oo laan jisan hada lahayna inuu meel la raas geek dhalinyaradana oo meel la rafifir oo magaalada Baydhabo ee guud ahaan koonfur galbeed uu hoggaamin farhadan in gaata wal rajay doona inuu maxnaagna qof kasta oo diyaar ah in meel la raas dhalinyaradana oo sabood gareey oo hormarjo oo koray tusaar dhalinyarada koonfur galbeed walaa idan mahsantin wal rajay doona in mustaqbalka hadda sooda iyo kan laasiis oo doonaba onan olay doona si dhalinyarada ka mid nagadan lahayn mustaqbalka dhow in hoggaamiyal nagado doona rajeeyaan
tababarkan oo dareeri muddo la maalmoode yana hay koornanka qaaday awoodaha iyo xirfadaha hoggaaminta dhalinyarada si uu nagadan hoggaamiyal firfircoon oo kaalmo wato u qaado kara hormariyowka bulshada koonfur galbeeda